ke kgatiso ya Motsweding FM. Konka bokamoso.
Ha re ka tswa mo ra sala o sena motho mo lefatsheng ike motho wa ka.
Ah, straight ngwana. Re tla ditlhalosa ga batla ba bang ba re kira kopile.
As a belief, re two. Wena zipo le motho wa o le shapo wena le mipe. Linjani.
Siapila.
Uko kai kai ke mo phone tso ready tse yana ka re go dumedisa botaha dipanya
hello
ke u batlile gore ka o searcha ka re o ke mang tsonse ke tsore re bua le mang akrika
eh ya investigate brigadier
eh tata ke bua nete go ngwana bo
phenyo ah ke moitse
ha o moitse ne all right are we the tato ready tse go kai kai o kwa go ma batleng go o ready tse o sharp
ke sharp wena
nambone ke boleletse ba ready ba rena re tlo buisana le wena gompieno o tlo re bolella ka ditsela tso di tsamaileng tse tsa o tsamaile lefatshe le la rona continent ya rona ntle ya Africa
ya dumela baretsi
aha
ba go dumedisa ka ga
ba dumedisa
ba re hello
go go bipe ya ba re hello ba re tswa rona le ba ba rileng di traka ba ba tlhokometseng dikago ke batho ba rona bao le ba ba rekisang ko marekelong a di 24 hours ale ke ba phepafatsang dikago le bona ke batho ba rona le ba bo dintlo bipelo o tsamaya le re reke mmona ke ma motho
a o tlampuela ke nna Zipo Zonke Hlubi.
Zipo Zonke, okay, o mokgweetsi wa
ya yeah, ke driver
or bodyguard
ke bodyguard le driver
bodyguard le driver na ibile le nna ba botle
yeah
oh nice
internet ke media
okay pilo ke bolele se bare aggregate sense ke wile re ke bolele se bare itse rona tsa mile Africa mo re bolele re khanya ho ya o simola ho rata continent ho tsa hore o bone hore ho le botlhoko hore o tsamaye continent ya rona king se mo se matla ho tle mo tlhomenya ga
especially curiosity. Nka se re gona le se se ne ke se battle in particular, but then ha ntse ke go lehela ke develop a interest ya gore ke batle go itse gore gona le eng kwentle ga South Africa. O ntse o tlhola o bona a ke re mo South Africa mo rena le batho ba ntse ba tswang go di plekeng tse dingwe tse di kwentle. So tla bontse o tlhola o kopana le batho maro a utlwe the way go buiwang ka bone ka teng gore okay. Nka re ga tlhona le sengwe se se different ka bone gona le rona maybe le kopana for example le batho ba ko Zimbabwe and then o bona like the treatment ngana tse dingwe gore okay ba nka re ba tlhopololwanyana mo gorona. So then bitswa ke nna curious ela go itse le gore batho bangwe ba tswa kae mare ba tshwana le rona mose wae go iragala mare that time sentse o le ngwana o itse o tlhaloganye le bo di-border le di-country tse dingwe. Ntse ke tla ke tlaela ya le yone taba ya teng go tlhela ntse ke tla ke gola and then curiosity le yone gola and then I decided one day gore ke tla go starta go tswa ka South Africa ke bona gore gona link handle ka
gona o simolola go nagana dilo tseo tsatsi dilo tse re ntshwetsa gore ke a simolola e ne le e gotlile yang no ntse yang kora be ke tlang kgotsa ngwa go tlang ke a tsamaya o simolotse yang like gotlile motlhano gago.
Okay, so somewhere I think hantsi ke le ko high school go tle ga nna le show engwe tsameka ko SABC 1 ba traveler to different African countries. So being then ke bona gore ke kry an idea ya gore le gore go ntse yang ko ntle ko every episode I think ke nna interested sa mo gore okay ke batla go and then I think the first trip ever ya ka outside South Africa into African countries like one of the other African countries was to Botswana maybe 2011 ke le lenyalo. So and then after that ke ga ke bona eno gore okay sharp Botswana RDC 11 and then from Botswana ka Namibia and then I came across buka engwe kwa dileke South African on a travelile to different other African countries. Okay. So we keep on a horror, okay. So when I did the trip, it's a day one, it's a day like we came to Cairo. Because by the time I did it, really, it's only information in Yana, Mojo, and you know, or maybe I get a static, a static, a kai, a kai, a kai. So we keep based on my first trip on that.
Cape to Cairo. Yeah, no, we're in 2011. What is in the country? Zipo. Wena kya kya utlwa e ke mo kapelo wa gagwe ba hetso a se driver ha tla ha simola di 2010 tsa ga ha simola ka aro keep to Cairo o no le kae bona kana kwimo
nentse ke le teng mo pelong ba gagwe
yeah ha simola go lela khanye hore o tsamaya keep to Cairo ke shoro potsa ntla o rile o tlo tsama kgweditse ka kgotsa matsetsa makae ena ga wa raba pelo ha o rile mo
Kana ke ngo go se batla dula le motho go ntlunga sa thaba.
Okay.
And I've always said gore motho o motho nao. And I don't think gore she'll do anything to jeopardize the relationship ya rona and at her age she does not really need to ask for permission from me. We just sit down and then I'm pulling what she wants and then I support what she wants because one support ale.
All right.
Yeah.
Mabane re tshwere khanyona ya bu ya buisana ile le baretsi. Le balance le kirile yang utle ya mo wena ne le robetse khotsa o tnatswa tirong a tsena rena ke a tsamaya khotsa o ntshitse di auto pele khotsa go rumile moroba ka mokholetloetseng go ne le batho ba sa tlhola bua ntlhalwane wa nagana gore ke tshwantse ke mmolelle yang ere ke montsheditso tsa bosigo khotsa yang oro lona koko lona kwa go gaga go yang o bolele tsona yang kanyo
I think it was just the casual thing
yeah yeah, Lynn actually how we phrase I don't know because I'm not gonna have it. I think we probably get through beforehand. Do hore give at like the rest of something like in passing kisi kisi Lynn. Do hore I get like something like up until maybe that day. He decided okay actually. Next year get some like the rest of something. We get like oh he decided like Ling can I have get some from. January to end of March 2016. Oh, okay. Sharp.
Yeah. 3 months.
Yeah, no, how to make 3 months? Eh, what? Utla check out like or utla my duration? You utla eh, 3 months.
So it was actually two months. Get that sure. Like from somewhere in mid January to get by mid March. So no, get that 2 months. You utla until get
Nee.
Ka tropela ke le tsamekela pine engwe ele ratanye. Ke tlhaloganye ne le le mo di jarentse di feng. A kere yana re bua le moretsi o a leng ke youth month ona ena ke khodiela basha. Ba mo di kholaganong. Tse leng gore di ba di bona di ya kae. Lona ne le di jaratse kae ene lo go tlhaloganya go galena o gore le itsane sentle so utlwa o laitse a re ke tsama 2 months or 3 months. Ne le casual. And what Halohan? Lena Wara was in Tor Unobutito of Molela Hore, no Ukamkona Telfilicat and Kamkona Hudlecatin was not Agasina, Leratola Lona Cosa Colano and Hatsuin. Lena Lilija at the Kai, and later Nagokana Huitani.
Sir Copedico University.
Yeah, I was 17. She was 18. yeah, we were both 17, about 18. So. Yeah. By the time at my 2016, the real 2018.
Yeah.
So we had been together for like 10 years, I think, sure. If not. Yeah. By that time.
Yeah, but the 10 years level would.
Yeah.
Wow.
Yeah.
A gona gore ga o mmitse motho a gago gore wa itse gore fotse leng di aspirations a gagwe ne e le eng I suppose gape ke reason ya gore why ne go le bonolo gore a bue gore e rrabo January March ke tsana tsela wa itlhalogane
eya
ne se gore o mmotsa seo se sa sitseng o ba bona so it makes sense ga re lebeletse ga le re botsa gore le tswa kae ne le 10 years etc
yeah ke tse dipinatse ke botsa tsamo ka dipinatse pedi e di tle ka lona re bolela gore simula tse dife
yeah ye right there
yona ye right ene ya bo be dire tse feng ke di tlo kwatlwa to di linka o be di gefe ah Number one. Re tlo botsa mokela dipina tse pedi mo re tse re buisana le boipelo le Zipho ke baratani ba ke ba ke ba shaba ba nyalane ho ba siap. Pane le 10 years ba khile kholagano ya bona ba itsane sentle e bile ba tlhaloganyana le bakala le holela gore ba bitse ka kwano go gore batle batlo ba ba re rute re le basha ba ba le mo dikholaganong gore o ka ga selo o ka ga kholagano la ratana le go tlhaloganyana ra bua re tla buisana le bona itsele ka tsebe tla re fa le lwana fa ba fetsa gore bolela gore lwana o simolotse yang ya gago o tsamatsa mayang le yona.